sorry. Give me one more chance with you. Sorry.
Najifanya ujali ampaka wambiwe nimekufa. Ive kweli kosa gani? Baby lisilo sameka. Basi I'm sorry. Weza koni pololi. Nimewaza mengi sana tu. Weno nanifanya niwe ju. Usije kufanya nipe.
Sorry, I am sorry.